Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 88 inshuti ya bose na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza inshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro ejo, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere. Abatuye agace ka Bufumbira hafi n'umupaka uhuza igihugu cya Uganda n'u Rwanda bakomeje gusaba ko bakwishyurwa ibyabo babuze mu gihe cy'intambara yo mu Rwanda yatangiye mu mwaka w'1990. Ubutegetsi bumaze kubemerera ko buzabikora. Byavuzwe na Perezida Yoweri Museveni ubwo aheruka gusura akarere ka Bufumbira. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi, adufitiye inkuru irambuye.
Biragoye gutandukanya amateka y'u Rwanda na Uganda, cyane cyane uhereye muri za 1980 ubwo Abanyarwanda bari impunzi muri Uganda, barimo na Perezida w'ubu Paul Kagame anariwe wayoboye RPF Inkotanyi mu rugamba rwo kugera ku butegetsi mu Rwanda, binjijwe mu gisirikare cy'inyeshyamba za National Resistance Army NRA za Uganda, zari ziyobowe na Perezida Yoweri Museveni, nuko bagafasha guhirika ubutegetsi bwa Perezida wa Uganda w'icyo gihe Milton Obote. Museveni amaze gufata ubutegetsi bwa Uganda mu 1986, abo Banyarwanda bari mu gisirikare cye cy'inyeshyamba, bamwe bakiriho ubu kandi bagize igisirikare n'ubutegetsi bw'u Rwanda, abandi batakiriho bakoreye igisirikare cya Uganda mu myanya ikomeye mbere y'uko bacyura umugambi wo gutaha bakoresheje ingufu, bityo igihugu cya Uganda kibuwe na Perezida Museveni nacyo kiza kubafata mu mugongo. Uretse ibikoresho bya gisirikare, na bamwe mu basirikare ba Uganda bafashije muri urwo rugamba rwa RPF Inkotanyi, abaturage basanzwe muri Uganda aho abo barwanyi banyuraga cyangwa bagacyumbika, bo batanze umusanzu ariko atari ku bushake bwabo. No kubera iyo mpamvu, Perezida Museveni aherutse kubemerera ko leta igiye kubariha ibyabo bahombeye muri urwo rugamba.
Abantu bafuye n'ibintu RPF.
Ati abantu bahombye byabo cyangwa imitungo yabo yononekaye muri za 90 ubwo twashigikiraga intambara ya RBF. Hari abakiga benze kunkubita bambwira ngo ni nkura abantu banjye mu mirima yabo y'ibijumba, ngo bari barimo kubibira ibijumba mu mirima. Nabasubije mbabwira ko atari njye wababwiye ngo baturane n'u Rwanda, mu ntacyo nabakorera bagomba kubyihanganira. Ariko n'ubu baracansa ibyabo. No kubera iyo mpamvu, kubera bahombye cyane mu ntambara ya 94 y'u Rwanda, ubu leta yiyemeje kubariha, tuzabariha. Ariko niki koko cyabaye icyo gihe muri utu duke twa Gisoro mu Bufumbira dukoze ku mupaka w'u Rwanda? Abel Bizimana yari ari mu mwaka wa kane wa sekondere icyo gihe, avuga ko yabonye ibyabayeho kandi ko iyo ntambara nawe yamugizeho ingaruka.
Nanje ubwanje twahunze mu rugo tuje ahantu biti karere ho muri Kanaba, abariyo tuguma kugeza urugamba gihe rwagabanyije. Inkotanyi zabaga mu rugano. Rero
urugano
rwa Uganda, igihe inkotanyi zatahaga zanyuraga muri twe abantu, kandi kuko nyine bari bashyigikiwe n'ingabo za Uganda za UPDF, twabaga turimo kugenda tujye ku mashuri bakaduhata nanga bakadusaba gukora imihanda yo kunyuzamo za mbunda zifite ibiziga, tukikorera boxi z'amasasu, twateruraga ibikompora tukajyana nabyo tukamaza twabitura mu ruhande rw'u Rwanda rwegereyeho, tukabona gusubira ku mashuri. Ingabo za Habyarimana zahagarara ku musozi wa Bugamba bagasuka ibikompora iwacu mu mago. Ku ruhande rwo muri Rwabara habayeho urufaya no mu ruhande rwa Cyanika. Intambara yahoraga irwanwa n'amasasu, ingabo zirwana n'izindi, urabona amasasu ntarobanura. Muri ubwo buryo abantu bahaguye bahamugariye ni benshi. Rero iyo abantu bavuze ngo twarangiritse, ntabwo ari kuvuga ngo ni intambara gusa. Abantu bataye ibyabo mu kugaruka barasanze byarasahuwe. Twari dufite ibara rya data, dufite inzu, twasanze barayibambuyeho amabati.
Uretse kononekara ko ibintu ibindi bigasahurwa, hari n'abapfiri muri iyo ntambara, abandi barakomereka.
Undi yarapfuye burundu.
Harimo bapfuye,
harimo barashwe bakiriho harimo nabamugaye eh none kuri ya Paul ni umutego gwamutindi amaguru gose barashika
umutego hano ni
mugamba nani mayi aha nani mayi nani mayi bari gutega ngo bari gutega ibyuma bye ya ibinkotanyi ngo nibizaza gucaho bizatubukanye
abaseka birwanda bageraga ino nabo
abo ni bamwe mu baturage mu gace ka Murora nahuriye nabo munsi y'umusozi wa Bugamba usangiwe n'ibihugu byombi akaba bavuga ko bakoshejwe bikomeye niyo ntambara
byagize ingaruka kuri twe abantu benshi barabishe badusahurira imyaka bajana amahene ndetse namaka ndetse njuvuga amacharisharisi mukuru wanje baramurashe igikombora camusanze mu rugo ni hene byiri zose zirapfa
ubu gikombora no kuvuga igisasu kinini
ni igisasu kinini cy'urubunda runini rwo bitaga ngo ni rutura
mukecuru wowe byakugezeho bite
ngiye uko bante igikombora mu mutwe nuko bakanjana mutorere napfuye
mutore mwivuriro
bakamvura
wagutera igikombo rwundi batubwiye ngo ni ikintu kinini kimara amatungo n'imyaka ugasigara
barakinteye mu mutwe ndasigara dabaramvura ariko ubu ntacyo nkoraga numvaga nshaka kwirirwa nicaye kubera icyo kintu banteye barambwiye ngo nto bakinkuramo ngo bakinkuyemo napfa
ibivuze ko hari urusasu uri mu mubiri wawe
nuko none numvaga ntashaka gukora imisongo igahora indya buri munsi n'umwana we nawe mpetse camunanduye mamenya abiri
ariko aracyariho
aracyariho
none ijo gihe data ari kuboha ibihembo ari mu mbuga none igikomura kiza kigwa mu mbuga none fragments aho yayicaye ziramufata zimutera mu mutima ziramupfumura nuko arapfa twagiye kugaruka aho twatwirikiye mu ndashyi dusanga yapfuye
nyamara nubwo Perezida Museveni yavuze ko abahombye ibyabo batangiye kumusaba kera kugira ngo abahe impozamarira ngo ariko akabirengagiza ntabwo yatanze impamvu zatumye bibuka ubu ngubu nyuma ya hafi imyaka 30 bibaye mu gice cya kabiri cy'inkuru tuzabagizaho ibyabereye i Bufumbira birenze kuri ibi Ignatius Sibahizi Ijwi rya Amerika Uganda
mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradio yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com ubu noneho n'umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
iki ni ikiganiro ejo guhaye ikaze wowe wahisemo gushyira urushinge rwa radio yawe ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika nk'uko musanzwe mubimenyereye iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda mukagikurikira amasaha nk'aya muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza Roger Nigena ahagarara iki kiganiro naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma kuganira n'inshuti umuryango ndetse n'abavandimwe bari mu bice bitandukanye ni kimwe mu biranga kamere muntu mbere wasangaga abantu bandikirana amabaruwa nka bumwe mu buryo bwo kubwirana amakuru aho ikoranabuhanga ryaziye ryabaye kimwe mu bituma ubushuti bukomera hagati y'abantu iyo kubonana n'umuntu amaso ku maso ngo muganire bidashoboka habonetse ubundi buryo butandukanye bwo kuba abantu bahanahana amakuru yabo ndetse n'ubushuti bwabo bukarushaho gukomera muri ubwo buryo rero harimo imbuga nkoranyambaga arizo Facebook WhatsApp Instagram Twitter ndetse n'izindi imbuga nkoranyambaga zikoreshwa nka bumwe mu buryo bugezweho bw'itumanaho usanga bitakiri ngombwa ko uhamagara umuntu cyangwa se ugahora wafasha umwanya wo kujya kumureba nk'uko byakorwaga kera kuri ubu rwose ushobora kuba wiyicariye iwawe ukavugana n'abari Burayi Amerika ndetse n'indi migabane y'isi ni ukuvuga ko isi yabaye umudugudu mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero turaganira ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'imibanire y'abantu turibanda cyane cyane ku bibangamira imibanire myiza y'abantu bikomoka ku ikoreshwa ridahwitse ry'imbuga nkoranyambaga wowe uduteze amatwi ubona uti imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'imibanire y'abantu muri iki gihe turaza kumva icyo abantu batekereza ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ndetse n'imibanire yabo n'abo babana mu buzima bwabo bwa buri munsi mu gukomeza iki kiganiro kandi turaza kumva icyo inzobere mu bijyanye n'imibanire y'abantu avuga ku byatambamira imibanire myiza y'abantu bikomotse ku ikoreshwa ridahwitse ry'imbuga nkoranyambaga ntimujye kure ya radio zanyu ikiganiro mu buryo burambuye ni mukanya
Rika nkubwire kuri kiri ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM
Umunyarwanda yaravuze ati ifuni bagara ubushuti nakarenge. Nyamara kuri ubu usanga imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga yarahinduye byinshi cyane cyane mu mibanire n'imigendanire y'abantu. Twegereye bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu nuko tuganira nabo tubabaza uko babona imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'imibanire y'abantu muri iki gihe. Ni mu nkuru twateguriwe na Jean Aime Muhawe nayo mu karere ka Rubavu.
Imbuga nkoranyambaga zijya zitera impanuka mu muhanda ukaburi gucata nyine ubira kubajya babigenza akajya mu muhanda nagukata naga bari kumva ihoni kubera ko abahugiye ya telefone barimo na mugabo ugitaha nkaganiriza abantu bari mu rugo ku bintu ukuntu bimeze mu rugo afate raporo y'ukuntu mu rugo yagize niyaganiriza abana niyahereza abana etide avugiye ku mbuga nkoranyambaga
n'ikindi sigaye ujya gusura umuntu wagerayo yaguha agatebe wakwicara nakwiteho akajya akibera muri telefone gucyo gusa ubwo ngubwo bikaba ngombwa yuko wamuze no kukigendera
ukuvuga ngo nge nshobora kuba ndi umusore mu byukuri wenda se tukaba dukundanye uri nk'umukobwa ariko nge mu miterere yanjye na kamera yanjye nkaba ndakunda mbese kwigaragaza muri rubanda urumva ko rero iyo wafashe ifoto yanjye ukayipostinga mu kimwe ndu tabinsabiye n'uburenganzira se nkabibona cyangwa se ndangabibwirwa nabandi ati twakubonye uguru nuru warumeze gutya na gutya kandi mu byukuri wowe bigahura nuko usanzwe udakunda kwigaragaza mu ruhame cyasenda mu bantu beshi ibyo ngivyo bigira ikibazo bitera ningaruka cyane ugasanga mu rukundo rukaba rwarangira ugasanga mbese mukaba mwatandukana bitewe n'ibyo ngivyo
tutagiye kure ejo nde nagiye mu mugi kugura ingweto ngezeyo nzanga umudamu ni uri kuzicuruza ingweto yitera ndamasi ingweto nanga yibereye muri chat reka danda kunzubiza none ndambaza ingweto nangahe ngo engo hari byo mve nibereyemo ngo ndavuga uvuye wibereye muri telefone nasi wabakirige barazira urasanga uratayira ngo uko waje
ndankibyo kurya byaba byashiriye nk'umugabo yamubaza ati mbese kuki washirije ibyo kurya ruri mu biki mbo ugasanga nyine umudamu nawe mu kimwenda ntabwo ageze n'umutima wo kwihangana wenda asanzwe yigirira kamera ye ugasanga mbese ugasanga ashikuhanye n'umugabo we bitewe n'ibyo ngibyo
akenshi bisenye ngo ugasanga rwasenyutse ndakina kimwe kitabwa bitewe n'urubuga nkoranyambaga ugasanga umudeyi umudamu ntiyita ku mugabo cyangwa se umugabo ntiyita ku mugore bitewe n'iki nkasaba
ari gutaha wagera mu rugo ikindi ubaze cyambere ni cagi kumurogo wagwarangiye ndicagi iri hebwo ndaje kureba abana ndabindura reba gato ucomeka ugatangira rero ugatangira ukabona ukabaza amakuru nyuma ariko ibyo wakagombye kumanza wajya mu by'urubyaro ubundi rwo rwa mbere kamenya ngo abana biri bute ibyo royo byajemo ingo zirasenyuka.
Nawe duteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Ese ubona uti imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'imibanire y'abantu muri iki gihe? Twandikira ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 0727 28 082. Ushobora kandi kudusangiza igitekerezo cyawe ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Uko ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga rigenda ritera imbere ni nako rigenda rihindura byinshi cyane cyane mu mibanire y'abantu. Nyamara ababirebera kure bavuga ko ikoreshwa ryazo rigira ingaruka zitandukanye mu mibanire y'abantu igihe cyose zakoreshejwe nabi. Mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe yanyarukiye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye aganira n'inzobere mu bijyanye n'imibanire ya muntu kuri iyi ngingo. Ese hakorwa iki ngo hirindwe imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu kwangiza imibanire myiza y'abantu? Reka tubumve.
Nitwa Karinganire Charles, nkaba nigisha muri kaminuza cyane cyane nkibanda mu bijyana n'imibanire n'imibereho y'abantu by'umwihariko imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga.
Ese ni izihe ngaruka zashigisha imibanire myiza y'abantu zikomotse ku ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga?
Imikoreshereze idahwitse y'imbuga nkoranyambaga nko mu muryango ishobora kugira ingaruka mbi. Umugabo akava ku kazi agahitira kuri interineti WhatsApp, umugore nawe arimo arakubara mu yindi mirimo mu rugo, igihe cyo kurya kikagera ukabona umugabo yaheze ku mbuga nkoranyambaga ntibasangire, ubwo urumva ntago umwuka uba mwiza. Hagera n'igihe cyo kujya no kuryama ukabona ahezaho nta musabano bagiranye, ibyo ngibyo bigatera ikibazo noneho bigatuma hazamo intonganya bigatuma hazamo urwikekwe umwe akashaka kureba ka telefone yundi ninde wakwandikiye ninde wagize ate ibyo byose bigatuma bigera mu makimbirane arenze urugero noneho dufashe n'abantu bwabo abana basigaye bakoresha amatelefone ahubwo akenshi bakabirusha n'ababyeyi gusa naho babyinjiramo cyane igihe cyo gusubira mu masomo kikabura wa mubyeyi ntashoboye kubona umwanya wo kumusobanurira kuko nawe yaheranywe n'izo mbuga umwana mukoro bamuhaye wo ku ishuri ntawugemo ejejo bundi byakomeza gutyo akaba aratsinzwe hashobora kuboneka ibibazo binyuranye nko gusebanya niba umuntu runaka yumva umubano ameze neza afitanye na mugenzi we akaba yabicisha ku mbuga nkoranyambaga akamusebya kuko biba bica mu bantu benshi ukabona bamutereye icyizere bigatera n'umwiryane kuko wanditsweho nabi wavuzwe nabi ashaka kwihimura nawe akandika ibindi ibyo byose bikaba uruhererekane bigatuma imibanire y'abantu isa naho ihungabanye
tugarutse ku ngaruka gato ese hari ingaruka zihariye zagera ku kiciro runaka cy'abantu zikomotse ku ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga
birumvikana nko mu iki gihe hari ibibazo navuga by'umuryango ibyo ngibyo bikava muri urwo rwego rw'imbuga nkoranyambaga ku mikoreshereze yazo niba umwe umugabo cyangwa umugore agiza cya akagirana ubumwe n'undi gucana inyuma undi yabibona hari igihe ukwihangana kubura noneho akaba yamukorera ibyamfura mbi akageza naho yamuvutsa n'ubuzima ubwo rero birumvikana yuko imbuga nkoranyambaga zishobora guteranya umugore n'umugabo ababyeyi n'abana bikaba byatuma imibanire iba mibi ikageza naho bamwe bavutswa ubuzima no mu rwego rw'akazi naho ingaruka ziba nyinshi niba uri umukozi ukagenda mu kigo runaka wowe ugaheranwa no kwirwa muri za interineti urasubiza WhatsApp murandikirana urareba amakuru ibizima n'ibitari bizima ibyo rero bikagira ingaruka no ku musaruro mu rwego rw'akazi ni ngombwa kubicungira hafi kugira ngo abantu bajye bamenya uburyo babikoresha mu bwiyubahe kandi mu gufasha mu mibanire ndetse no mu gukora ugakorera igihugu mu majyambere arambye
Bwana Shaje turagana ku musozo ese ni inama kimugira abakoresha imbuga nkoranyambaga zabafasha gusigasira imibanire myiza yabo n'abandi
muri rusange kugira ngo abantu mbese bakoreshe neza imbuga nkoranyambaga kandi zibagirira akamaro bagomba gushingira ku ndangagaciro zihariye ni ngombwa rero yuko abantu bajyana bakaganira kandi noneho aho babona ibikocamye bakagira ubutwari bwo gukosorana namwe abanyamakuru mufite uruhare rukomeye cyane mu kuba mwafasha kwimira imikoreshereze idahwitse y'imbuga nkoranyambaga
murakoze cyane
turamushimiye cyane Karinganire Charles mu kiganiro kizagiranye na Marie Claire Singizwe afasha imiryango kutajya mu makimbirane ashobora gukomoka ku mikoreshereze idahwitse y'imbuga nkoranyambaga reka mbibutse ko cyari ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mu kiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'imibanire y'abantu aho turi kurebera hamwe ingaruka z'imikoreshereze idahwitse y'imbuga nkoranyambaga ku mibanire myiza y'abantu nawe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganira kuri uyu munsi unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook Instagram na Twitter aho wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe watwandikira kandi ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo 0787 87 14 14 cyangwa se kuri 0728 22 82 33. Imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ntawashidikanya ku ruhare rwayo mu byiciro binyuranye by'ubuzima by'umwihariko guhuza abantu n'abandi nyamara hari abadatinya kuvuga ko imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ibagiraho ingaruka zitandukanye cyane cyane mu mibanire yabo igihe zakoreshejwe nabi urugero n'umuryango wa Serge na Chantal utuye mu karere ka Rubavu. Baganire na Marie Claire Isingizwe maze bamutekereza uko urugo rwabo rwari rusenywe no kumara umwanya munini ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Reka tubumve.
Ukinjira mu rugo rwa Ntiziryayo Serge n'uwa murera Chantal mu karere ka Rubavu usanga bishimye baseka baganira. Nyamara ngo siko byahoze, ngo kuko mu mwaka w'2016 uru rugo rwabo rwari rusenyutse bikomotse ku ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga. Chantal aratubwira uko byaje.
Umugabo wanjye twashakanye dukundana, noneho umugabo wanjye agura telefone ndavuga ati urugo rwacu ruteye imbere da. Naciye kabiri agataha akicara muri salo akajya kuri WhatsApp akajya kuri Facebook ubwo nanjye ndatetse ese sheri wiriwutcwe abana bakaza bakamutegereza bakareba ko yabavugisha bakarinda basinzira umugabo atarabavugisha. Ubwo ngo twagera mu buriri ntategereza ati umugabo araje aryame yanaza agakomeza kigira kuri chati nkabona ari kwisetsa namuvugisha akanyihorera nkabona ko n'urukundo ngewe yambwiraga ko nkunda nkabona ntarwa akinkunda.
Mu ijwi ryumvikanamo kwicuza no kwigaya kwinshi, Serge aratubwira uko yiyumvaga icyo gihe ndetse n'ingaruka byamugiragaho.
Mu by'ukuri nanjye narayibonaga, ariko kubera ko narabaswe n'imbuga nkoranyambaga byatumaga ntabasha kwikontrola ngewe ubwanjye kuko numvaga ibyo binshimishije ari nabwo ubuzima mbayemo. Numvaga ko ari ibintu bigezweho ntangira kuzikoresha aho kugira ngo mbe naganiriza umuryango n'abana nkurikirane amashuri yabo ukuntu bimeze, ahubwo nabaga ndi muri za Facebook za WhatsApp umudamu simubaze uko amerewe umuryango wanjye utanyibona nk'umubyeyi mu rugo. Umugore wanjye ntabwo twari tugihuza kuko nawe iyo yagerageza kunganiriza yabonaga mpugiye muri izo mbuga nkoranyambaga ndi kuri WhatsApp wenda rimwe na rimwe ngana n'abakobwa runaka rimwe nimwe tugapanga naho duhurira, mbega umugore wanjye ntabwo yarakibona umwanya.
Nyuma yo kubona ko bimeze bityo, ngo Chantal yafashe umwanzuro wuje umujinya maze afata amafaranga yagombaga kwishyurira abana b'ishuri ayagura telefone cy'urugo.
Nanjye ngeze aho ndarakara ndagenda ngura telefone ndavuga nti duhimane noneho, yajya kuri WhatsApp nanjye nkajya kuri WhatsApp, yajya kuri Instagram nanjye nkajya kuri Instagram, yajya kuri Facebook nanjye nkajyaho. Noneho ngengezeho kuko nari mfite n'umujinya bikorana uburakari bwinshi nkashaka n'abagabo bakuze bafite amafaranga tugapanga imipango nkavuga ati n'ubundi uwo nari nizeye nawe yarantenguye.
Mu ijwi ryumvikanamo agahinda kenshi, Serge aratubwira icyakurikiyeho.
Uko nabaga ndi bize mu byanjye mu bya Facebook cyangwa WhatsApp, nawe yabaga ari bize muri izo mbuga nkoranyambaga. Ubwo ni ukuvuga ngo abana ni nkaho twari twarabatereranye, twagera ku buriri ubwo ngubwo ni ukuryama ku musego nyine uyibereye muri telefone undi uyibereye kuri telefone ye, ntabwo twigiraga tuganira na gatoya. Ubwo rero yaratangiye nayo kuzajya mbona harimo n'ibintu byo kuba yanca inyuma. Nkimara kubibona rero kuko burya nta mugabo udafuha, abagabo bose barafuha, ntabwo twasubiriye kugumya gukora nk'ibyo twakoraga mbere kuko nta muntu utagira umutimanama. Twaje kubona ko
hifashishijwe ibiganiro no kumvira umutimanama wa buri wese, uyu muryango washoboye kwigobotora kuba imbata y'imbuga nkoranyambaga maze ngo umunezero w'urukundo ugaruka iwabo.
Kuri ubu ngubu rero ibintu byarahindutse, nk'uko wasanze dukina dukundanye twasubiye mu kwezi kwa buki. Narishimye cyane pe kuko umugabo wanjye yageze aharahinduka. Damu urabona bimeze gutya, urabona urugo rwacu rwasubiye inyuma, urabona mu miryango baducitseho, urabona abaturanyi kuko n'abaturanyi ntitwajyaga umwanya ngo tuvugane n'abaturanyi, ntitwajyaga umwanya ngo tuganire n'inshuti, reka reka twari twarahugiye umugabo nkoranyambaga. Nuko rero mbona umugabo araje umunsi umwe arataha, mbona nyine ntagiye kuri telefone ati madamu ndagushaka. Turicara muri salo aranganiriza ambwira uburyo abona urugo rwacu rugeze aharindimuka. Ndamubwira ati ariko byose niwe wabitangije. Arambwira ati noneho rero nisubiyeho, ndagira ngo dukoreshe imbuga nkoranyambaga dutere imbere nk'abandi, ariko tutibagiwe inshingano zacu nk'ababyeyi, inshingano zacu nk'umugore n'umugabo, inshingano zacu nk'abaturanyi beza. Ndamubwira ati ega nanjye ntabwo nanze guhinduka. Ubwo arambwira ati niba umunsi ugizwe n'amasaha 28 byibura amasaha 2 yonyine aba ariyo duharira telefone, nanjye ndabyemera. Byandi najyaga mu byo mu bagabo ndabireka mbiterera hasi nkorera urugo rwanjye nk'uko uri kubibona. Urabona ko nta kibazo na kimwe dufite pe. Mbese ubu ngubu turashima Imana n'abandi bose twanabagira n'inama.
Umuryango wa Serge na Chantal wumvikanisha kwa kwisomo rikomeye mu rugendo wanyuzemo bikomotse ku gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga Uburahamya kiyo zikoreshejwe neza cyane cyane mu bikorwa by'ubucuruzi bitanga umusaruro, dore ko ngo uyu muryango usanzwe ukora ibikorwa by'ubucuruzi. Shuti bakunze b'ikiganiro ejo, namwe mwiyumviye ko imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ishobora kugira ingaruka ku mibanire y'abantu, ndetse bikaba byanatuma bashakanye bahitamo gutana. Reka tubanze twumve indirimbo ya Christopher yise ko wakonje, aho yagize ati: urukundo ntirugihuza abantu, ahubwo rusigaye ruhuza umuntu n'ibintu, ugasanga abantu ntibagisurana ngo baganire, ndetse ugasanga n'ubushuti bwabo bwajemo agatotsi. Reka tumwumve, turagaruka mu kanya.
Ni Christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ku 104.3.
Warukundo we, wokabaho we, nabihizi ko unyumva, egera hino tuganire. Ese wabaye iki ko wakonje cyane? Dorosigaye uri mubi, abakwiringiye warabatengushye. Dore ntugihuza abantu, usigaye wihuriza umuntu n'ibintu. Musigaye ukorana n'abahebwe gusa.
Reka nkubwire, kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM.
Shuti bakunze b'ikiganiro ejo, tugeze ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi, aho twaganiraga ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ndetse n'imibanire y'abantu, turebera hamwe uko byahuzwa ntihagire ikibangamira ikindi. Twumvise ibitekerezo bya musura umuntu ntakwiteho agahugira muri telefone. Abandi nabo bagize bati: ushobora kuba ukundana n'umuntu ariko udakunda kwigaragaza mu ruhame, ugasanga ibyo bifuye n'uwo mukundana. Twumvise kandi inzobere mu mibanire y'abantu icyo avuga kuri iyi ngingo, ndetse n'uko hakwiye kwimakazwa umuco w'ibiganiro hagamijwe kwirinda amakimbirane ya hato na hato yaza mu miryango. Twumvise kandi umuryango wa Serge na Chantal ku rugo rwabo rwari rusenywe no kumara umwanya munini ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nawe wari uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi, wadusangiza igitekerezo, urugero cyangwa telefone igendanwa ariyo 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 0728 22 82. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, aho wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Reka nshimire bagenzi banjye bamfashije gutegura iki kiganiro, nshimira kandi na Roger Nigena uhagaye iki kiganiro, ndetse na Mizero Crispin wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Kuri mikro mwabanye nanjye Nicole Giraneza, mukomeze kugira ibihe byiza. Ikiganiro ejo naho ubutaha.
Yo, Tina Music. Yo, write the mind, write the song. Now Christopher.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, mugume ku maradiyo yanyu mukanya gato cyane, murakurikira ikiganiro dusangiye.